ako nkemele. Ke ipale mabala mabala khaka, tsaya mafoko a meswedi o ntumele. Ke a go tshepisa ke tle go go rata thata. Eno kgarebe tlhe, ako nkemele. Ke ipale mabala mabala khaka, tsaya mafoko a meswedi o ntumele. Ke a go tshepisa ke tle go go rata thata. Excel is oti na kalina yo ke black cheetah. Ke tlhaga dako a ke ska ke o tena. Ame ha wa nkutlwa ke nna kgale ke o flita. Ke kopa nomoraga gwene o ska ntima. Truly speaking tota everyday wa ntlatsa. Ke re ke a o lata mare still na ke o tshaba. Ha ke kwala matlho ke o bona thata. I can't wait gore o nne smomothela saka. Ha nka ikuelela mo gwena o tla nkgana na. Kgotsa ke o fe nako tla inagana. O ska smile jalo wa mferekantsa. Wa itse smile sa gago sa mphelekantsa. H baby ke tla go suna right through. O ska ntshega jalo tlhe ke a go kopa tu. Hi man mo shebeng tlhe bathung. E ka reng ka motsa ke mo tsenye mo pilung. Hello lady tlhe ako nkemele. Ke ipale mabala mabala khaka. Tsaya mafoko a meswedi o ntumele. Ke a go tshepisa ke tle go go rata thata. Hello kgarebe tlhe ako nkemele. Ke ipale mabala mabala khaka. Tsaya mafoko a meswedi o ntumele. Ke a go tshepisa ke tle go go rata thata. O ska wa ra ke tla founela majampas. Just to remind you gore ke a o rata. Yazi shaudi wena o bula ya medupi. O dula o iketlile fela sane o se tuki. Gore sometimes yo I wish I was your underwear. Gore ke tshware mo pako le nna ke itumele. No excuse man it doesn't mean ke a o rogane. Lwena o mpuisa dilo tse dintsi thata baby girl. Yo sweetie true ke tla o nyala gabedi. E ka re ke a o bona ha ke go irile motsetsi. Lerato la rona le nne le lesedi. Even though ba tlile go mpenta ba re ke rata mamedi. Beauty present ngwana o se momothela. Ha ke rapa ka wena le leme la relela. Maikutlo a me go wena a semelela. Ha ke o tshwere everywhere ha ke na pela yena. Hello lady tle ako nkemele.
I love you.
Ipale mabala mabala khaka. Tsaya mafoko a meswedi o ntumele. Ke a go tshepisa ke tle go go rata thata. Hello kgarebe tle ako nkemele. Ke ipale mabala mabala khaka. Tsaya mafoko a meswedi o ntumele. Ke a go tshepisa ke tle go go rata thata. Ako nkemele. Ke ipale mabala mabala khaka. Ke a go tshepisa ke tle go go rata thata. Ako nkemele. Ke ipale mabala mabala khaka. Ke a go tshepisa ke tle go go rata thata. Hello lady tle ako nkemele. Ke ipale mabala mabala khaka. Tsaya mafoko a meswedi o ntumele. Ke a go tshepisa ke tle go go rata thata. Hello kgarebe tlhe ako nkemele. Ke ipale mabala mabala khaka. Tsaya mafoko a meswedi o ntumele. Ke a go tshepisa ke tle go go rata thata.